no be. Sausweo.
Nataka kuwasha moto.
Washa, washa, washa.
Nikianzaga hivi nei anatetemeka huyo.
Umenifanya nijione kama bado nanyonya. Unanipa penzi la kudeka. Na mina pimba kama Diego Maradona. Godi la mkono na chomeka.
Kuyo, kuyo.
Na wendo refa unapeta. Mashabiki mi macho imewatoka.
Kuyo, kuyo.
Wahenga walisema abiria ni chunge mzigo wangu. My heartbeat wendo mboni ya jicho langu. Kwa kuchani kamisamba Vandame ya kasome. Hatutaki ushambenga. Wanadama mtukome.
Chumbani tukiwa wawiri wiri. Na mchekesha kama MC Piri Piri.
So she got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo, puyo.
She got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa. Huyu kamkumbatia yule.
Sisi ndo wahenga.
Yule kamkumbatia huyu.
Oh, sisi ndo wahenga.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa.
Yani kwasa. 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 Kwasa kwasa kwasa.
Puyo. Puyo.
Dedicated to me, the song of Davido. Mange Kimambi follow me.
Shilole follow me.
Elizabeth Michael, my beautiful Onyinye. The way she walk like Yemi Alade. Sikumpata kirahisi. Ah, kama yambe ya maharage. My number one Tanzanian queen. Like the Wema Sepetu.
Kuyo, kuyo.
Kama Bibo na Corruption team. Twapambana na Rizetu.
Kuyo, kuyo.
Huyu ndo wangu mganga. Kila kitu mitawile. Na jinsi anavyo ringa. Kama twiga wa Tarangire. Nitampeleka Mikumi kwa Professor J.
Morogoro, Morogoro, ai.
Serengeti utari wandani, sio mpaka Dubai.
Ngorongoro sote tufurai.
Chumbani tukiwa wawiri wiri. Na mchekesha kama MC Piri Piri.
So she got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo, puyo.
She got a guan. She got a guan. She got a guan.
Puyo, puyo, puyo.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa. Huyu kamkumbatia
yule ndo wahenga.
Yule kamkumbatia
oh,
huyu
ndo wahenga.
Wahenga tunacheza kwasa kwasa. Kwasa kwasa. Kwasa kwasa. We bado mtoto kuku wa kisasa. Uwezi cheza kwasa kwasa la kisasa.
Yani kwasa. 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 Kwasa kwasa kwasa.
Puyo. Puyo.
Tunapepea, tunapepea kama upepo. Tunakemea, tunakemea, tunakemea wenye mapepo. Tunapepea, tunapepea. Tunakemea, tunakemea. Tunapepea,
sweet,
tunapepea, tunapepea.
Sweet,
tunapepea,
tunapepea.
Sweet, tunapepea, tunakemea wenye mapepo.